ZWAP.com.
Away. Away.
It's the kids, baby.
But this young woman's the same as the way. Away.
Oh, yeah. Oh, yeah, wait. Yeah, 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 yeah.
Mtoto ana kila kitu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu mtoto
kama
Kariakoo. 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 Kama Kariakoo.
Na kisambo cha kopo Doni kuuzie ugo la kopo Oya we, eh, mama minataka yo matikiti
Kamedondoka, dondoka
Mama ni pepe ya matikiti
Kamedondoka
Peke chuku, peke ni kutikiti
Kamedondoka, dondoka
Mama minataka tiki switi
Kamedondoka
Oya kariyako 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 Kama kariyako
Ana complain, kinoni vicheni Anipa uwani paka sembleni Notofulu obseni, soma kapseni Wazo kuchumbani yendo kapteni Ana complain, kinoni vicheni Anipa uwani paka sembleni
Leta kidu decho
Nika lale nacho
Decho
Nika mse nacho
Decho
Nika lile nacho
Decho
Nika lile jasho
Kidu decho
Nika lale nacho
Decho
Nika mse nacho
Decho
Nika lile nacho
Decho
Come.